ከቀድሞው ፓርቲ ዲሞክራቲ ሂለሪ ክሊንተን ወሊን ዶርጎሚች ማርጌጌ ሳቱረኒ ራአኑዳን ከፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ተውን ፍለተመን ዶናልድ ትራምፕ ሆቴል መጋላ ኒውዮርክ ወለካጅሩ ከሚድ ታውን ሆቴል መናተን ጀረሙ ከሰቲ ስርነንጅ ፈኖ ፍለኖ ቆጳይ ረቲ አራ በሪበራ ቀጀላ እና አሳዋ ጎደን ገመቹ ጉዳን ጉተመኒ ቱረን አዋስነ ዱኛ ፍለተሙ ትራምፕ ከሚት ሲመቴ በአፍሪካው አከሚት ከነላላ ገባሳሌ ጅል ግሬክ ሉዊስ ራምሬዝ አከስመስ ገባሳሌ ከብሮ ጃለኔን አከነትቅ እንደስደ
ዱሬሲች አባቃ በእኛ በከማን ዶናልድ ትራምፕ ዶርጎምቱሳኒ ካምፓርቲ ዴሞክራቶ ታራ ፈልሚጭ ማረት ገገ ሳቱረንራ ቢልቢላሙፊ ከነስ ሀርአገነመ በሪ በራቅ አከነጀቹን ድበታን
I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory.
ሚኒስትሪቲ ሀጃላ ድራኒ ሂላሪ ክሊንተን ራ አማ ናፍ ቢልብለሜትሪ በገ ገመደን ኑንጀቴ ጅርቲ ኩን ዋይ ኬኛ ዋይ እንጅፈቹ ኬኛቲ አኒስ ዋይ ዶርጎሚ ፍለኖ ባይ ጀባ ገጌሰኒ ሼፊ ማቲ ሼ በገ ገመደን ጀዴን ጅራ
ኡመተ ለንደን ኬሰ ጅራቱ ፊ ኦዱ ሃራ ዶናልድ ትራምፕ ፍለተሙ ለብሱ ገነማ ሀርዳ ደገውን አኩመ ባቲ ወጠበጂ ደርቤ ብሪቴን ገምታ አውሮፓ ኬሳ ባቴቲ ጀደሜ ገነማን ደጋን ሰነቲ ሪፈቺሳ ተኤጅራ ገምተ ኮራ ገራ ሂምቤ ከምኔ ተኮቲ ጨውን ኩን አካታ ሆገኖኒ ጉቱማ አዱኛ ትላለኒፍ ገባ አዱኛ ረትርከታ ገባን ደልደላ አዱኛ ገዲቡኡንሳ ዶናልድ ትራምፕ የሮዱ ለነፊለጣ ገጌሰን ወሊገልቴ ደልደላ ፊ ቢዮቲ ሚሴንሰኔቶ ከኔን ባሲ ተኮቱን ባሲን ጅረኒ ነንዲ ገጀቹንሳኒ ያደችሴ ጋዜጣ ፋይናንሽያል ታይምስ ራ ማርቲን ውልፍ አከ ኢብሰኒት
What they see now is one candidate who seems to stand for
wanni ammar gajran kari maman tokko koda american adunya ke sa qabatu kan ilalen ilalcha adda qabudam ilalchi sa gutumatti adda gamtan addaddan ijaraman ke suma kan nato yokin gamta waran atlantic kaba barbaach sau miti jedam american chaasa daldala walaba adunya qabachu chiche qabdu himfedu yojrates biya america wolin dinataate ራሻ ወሊን መሌ ቢዮት አውሮፓ ከነን ብሮጅን አከቶ ኢንፈዱ
ቻይናን ያደውፍ ሰበብ ይቀብዲ ትራምፕ ሻከለ ደልደለ ቻይና ረጥቂ ያፈተን ይጅረን ቻይናን ዋ ዩናይትድ ስቴትስ ኬሰ ሴንሲስ ቱማራፍ ዲላል ሀርካ ፍርተሚሽን አከባፍቱ ፈዱ
There's a whole range of sort of relatively outlandish statements that Trump said.
Trump dula nafletta yeruga gesa turaniti wan addate dubata turan kunis dibba dinegde kuta sanaratti fida jedan
imma america dursu qaba qajel fama jedamun trump injifatani jiru tintaltonna ka jedanitti kana jechun africa of mali adams olo university nairobi rakas jed
I think that what africa has to do is to prepare
one haman dhu mala jechuran african qopau kan qabdunat fakkata donald trump kiyafannisa kandura fedi ummata america exisu wantefi fedi dunyarat fulefachu himfedu kanaf fedi africatif danta inkabu yo africa rokko qabdu falasas africa kesa barbachu qabite yeronsa amma
hogganon biyoti adunya demsa filanno america kanatti de nyanor do faturan gafi guddan amajru american adunya kesatti qoda mali qabatti kajedu jedan shankar singham dabat legatum jedamurra
Is the US going to disengage from the world and we've seen a fair
United States adunya rai kachur afdemti kanas wogoti dienya kana murasa kesatti hagatokko arga turre wanni siria kesatti arga jiru hagitokko kanarra dufe american dimma adunya kesa harka fudattimo bifaharan kesatti qoda fudatti
trump akajadanetti bulchinsi sani dimma adunya kesa hangatokko sena waan irratti wali galan barbaachu malee diinummaan wali laalu kan jedhu miti jedhan guyyaa haaraa fuullee keenya jiru keessatti addunyaan gurmaa'ee keessa ba'uuf abdiin jiru carraa haaraa fi tarii waan gaarii ajaa'ibsiisaa ta'an argamsiisuu malaa jedha gabaasni ergame filatamuun doonaald tiraamp as yuunaayitid isteets keessatti miira ummataa irratti wanni dhageessisu adda addaa akkuma ta'e afrikaa keessattis akkasuma biyya hiddi dhalata pireezidaant baraak obaamaa kataate keeniyaa keessatti Hillary ni itti darbite moti yaade jedhut jira ture garu Jamila Wafula yaada adda qabu.
I personally think it was expected because I don't think
akka yaada kootti sakanatu ta'a jedhame game ture sababin saas American presidenti dubarti taate simachu qophi miti. Hillary tu filatama abdiin jedhu heddummaatu si Trump ni mo'a ka jedhus hinuma jira ture jette. Ghana keessatti qabsooftu hawaasaa akka ta'an Saara Ajje akka jedhanit.
Not only is it that she's a woman, she's a competent woman. And the fact that
dubartii ta'uu ishee qofa miti dubartii dorgomuu dandeessudha malee lammiiwwan Ameerikaa miliyoona hedduun yookaan harka 48 kacaalan hojii pirezidaantummaaf nama caalmaan hojjettu jedhanii waan hin himnamanneef jecha sodaa guddaan qaban turee jette. Hayyuu hariiroo addunyaa akka ta'an Chaarles Obuunu akka dubbatanitti injifachuun Tiraamp namootii tarii sirriitti akka isaan isa hubatin agarsiisuu malaa jedhu. Fransiis Koomee fi kanneen isa fakkaatan Ivory Coast irraa injifannoon Tiraamp kallattiidhaan Afrikaa akkatti miidhuu isaan yaaddessaa jira. Dhimma godaantotaa keessumaa kanneen Afrikaa irraa gara Ameerikaatti godaanan lafarra harkisuu mala. Haala isaanii daran rakkisaa gochuufis deema. Kanaaf Tiraamp injifachuunsa nan gammachiisne jedhe. Lammii Naayijeeriyaa ka ta'e Reemi Paantaak akka dubbatetti yeroo duulana filadhaa gaggeessaa ture hundaatti haasawaa Tiraamp dhageessisaa ture musliimotaa fi gurraachota Ameerikaa keessaa baasnaa ka jedhu ture. Inni nama loogii sanyii oofudha. Musliimotaa fi gurraachota Ameerikaa keessaa baasa taanaan haalli gaariin hin ta'uu jedha. Garuu Afrikaa kibbaa lafa barattoonni baasii maallaqaa gaafatamaniif jecha yuunivarsiitii irratti mormii dhageessisaa turan keessa Mulisingi Dalala waan na yaaddessu ka biraatu jira jedha.
Trump does not affect my life. If Trump can come here and fix the fees,
Trump jireenya koo irratti dhiibbaa geessisuu hin qabu. Yoo Trump as dhufee baasii na barbaachisu kan silaa biyyi koo baasuu qabdu na gargaara ta'e nan deeggaran. Yoo waan jireenya koo miidhu tokko anarraan hin ga'u ta'e akka ilma Afrikaa tokkotti waa'ee isaa dhimma hin qabu.
Gaazexaan Koongoo Tiraamp injifachuun waan ajaa'ibsiisaadha jedhee ka gabaase yoo ta'u marsariitii beekamaan ka biyyattii tokko immoo suuraa Tiraamp maxxansee jira. Sochii mormitootaa ka biyya Ugaandaa keessaa kan quba qabu Keet Roobe injifachuu Tiraampiin gammaduu fi lafa taa'ee utaalee ka'uu dubbata. Nama daldala irratti bobba'ee waan ta'eef diinagdee haala Ameerikaa keessaa ni jijjiira jedha. Dhimmi guddaan garuu mootummaa Ugaandaa jijjiiruuf nu gargaaraa abdii jedhu qabaachuu isaati. Kanneen biroon eenyuyyuu haa injifatu deemsi filannoo Ameerikaa keessaa biyyoota ka birooti fakkeenya gaariidhaa jedhu. Hoogganoonniif namoonni siyaasaa Afrikaa kanneen Keeniyaa, Afrikaa kibbaa, Ugaandaa, Taanzaaniyaa, Burundii, Soomaaliyaa dhaamsa gammachuu Tiraampiif gama tiwutariin erganii jiru. Obboleessa pirezidaant Baraak Obaamaa akka ta'e Maliik Obaamaa Tiraampiin baga gammaddee jedheera.